ubatshele qini songina we usuyobatshela kanjani naseke duze kwakho watuleka ubatshele qini songina we usuyobatshela kanjani naseke duze kwakho awatuleka ubatshele qini songina uyobatshela kanjani naseke duze kwakho Usuyobatshela kanjani naseke duze kwakho Wena usuyobatshela kanjani naseke duze kwakho Watuleka ubatshela iqiniso ngina Usuyobatshela kanjani naseke duze kwakho Khona umuntu ovela ungamthembi nje umbuzo Ubona ukuthi lona ngabhekisela abantu makwenzeka Khona umuntu obuya Ngelila ngakuyokwenza kakukhulumela Watule ubatshela iqiniso ngina Usuyobatshela kanjani naseke duze kwakho Ngeke ngithuke mathi wakhona izinto ezimbo zisho kimi Ngoba watule ubatshela kude ngina Usuyobatshela kanjani naseke duze kwakho
Yabo muthi achiyakade uzuma mbabangela ukuthi angabuya ujikele Yabo muthi achiyakade uzuma mbabangela ukuthi angabuya ujikele Yabo muthi achiyakade uzuma mbabangela ukuthi
Salam